ko kumwogereza bezize ntuma bambuzabuza buli muntu aŋŋamba kitye n'olumuntu odde lupiiya zange benzi wanga baliira busa bwengo baalabika jja kunnema kyembasaba onnwanireko waliwo kale anzikirize era njagala yakafuluma apa kuntegeeza tebigambo tebiteredde abadde akkiriza ate oluvannyuma asazeewakaano lw'ensonga tajja kujatula kyatidde ku kijja kuntabula omutwe yamparampa nelintwala mwolekere n'alema wadde n'okunnamusa olumanyiro yalumalako kula neŋŋamba kale kabiddeyo bw'atayagalira nze n'ebyange muwa byakusuula ku nsiko tanzize mu kigambo kyonna olwo ntambule ntya mu nzikiza ogenda mubuulire aleka omuzannya mbuulire manye kusaba n'obuwombeefu otokote hamido mubeere ku nze nzekka kuve ku bali abamwewuubako otokote hamida omwoyo gubeere ku nze nzekka guve ku bali abamwewuubako webale nnyo Kaize Innocent yandiba nga yeereese waata obuzibu ekiba kyekyo si kyekange soma ndala soma ndala tannantegeeza butereevu wabula mbaze okulengera atawe ne maama tebakkiriza muntu atali wa ddiini ye badde neetegese mbunsale bwe ntunula ku ludda olulala ne nkiraba nti kenkikola ekyo kyaninzaalira leenya by'okubuguma bansala akamwano wamma wayite ennaku mbale bwe nsinza akasuka ettale sooka entunula embebere tanzize mu kigambo kyonna olwo ntambule ntya mu nzikiza ogenda mubuulire aleka omuzannya mbuulire manye kusaba n'obuwombeefu otokande omwoyo gubeere ku nze nzekka kuve ku bali abamwewuubako otokote hamida omwoyo gubeere ku nze nzekka kuve ku bali abamwewuubako
kadume katumwa so my fees
Amida yakufenda ku Amida wansuba kanchi kubire konge chama saboga muyeje kabalala awonze ndoke mmeremu waluwabe ubayo futwa nebuba kasala ukala agende n'omukwabo ngenda kumuwa wabirawa wamma yogera naye nze mmanyi tigwe bw'oliwo w'omunda kamfira nti bwe munyumya ebyama bw'oyogera jja kugona k'omugamba bwe sinya mwenge jja kubumbaza okunnonyera abadde zike mangu ago andabenga omuntu kanzikiriza ne twamalagana ekyasa kyakuwooma nnyo ekyokuba omwana w'omuwadi akize wali kirema okulembera nambeemu gye ndi hamida eddiini yejja luvannyuma kanzize mu kigambo kyonna olwo ntambule ntya mu nzikiza ogenda mubuulire aleka omuzannya mbuulire manye kusaba n'obuwombeefu otokote hamida omusendesende omwoyo gubeere ku nze nzekka
kuve kubalya bamwe uwa
Genda mubulire aleko muzanya mulire manye
kusaba no buombefu otokote hamido musende sende omoyo gubere kunzenzeka uve kubalya bamwe uwako
kusaba no buombefu
otokote hamido omoyo gubere kunzenzeka uve kubalya bamwe uwako
kusaba no buombefu
otokote hamido Omoyo kubere kunzenzeka